about a year ago, I went to the airport with a family.
Asiye kwa mwaka ilipita nilienda ku airport na familia yangu.
Who had been waiting a very long time to see a loved one.
Na walikuwa nasubiria kwa muda mrefu kuona wenyewe wanapenda.
Who they hadn't seen since they left Africa.
Wakati walitokea Africa hawakuwahi kuwaona.
Everyone gathered at the airport.
Kila mtu alikuja kwenye airport.
And they were waiting anxiously.
Walikuwa wenye kuchunga kabisa kwa hamu.
And then they saw him coming and they hooted and they hollered.
Wakati wanakuja waliwapokelea kabisa.
And smiled and expressed.
Na wakacheka kabisa.
And as soon as he got through security.
Na wakati walifika kwenye security.
They all went running.
Walikuwa wenye kukimbia.
And embraced their loved
ones. Na wakawapokelea.
Let us pray.
Tuombe.
Gracious God, today we ask that you will help us embrace you. Embrace you as our loved one. Jesus, we ask that you will speak in this time and bless this congregation for their hospitality. In Jesus' name, amen.
Amen.
Now I want you to imagine the person who you would feel most honored to come to your home.
Wewe ufikirie mtu anaweza kuwa mwenye onere kuja kwa nyumba yako.
Now I want you to imagine that that person has come to your door.
Ule mtu mwenye kuwa na onere akuja kwenye mlango yako.
Think about how you would respond.
Waza, unaweza kumupokelea namna gani? Wala unaweza kuwa namna gani kumupokea?
You would of course invite the person in, wouldn't you?
Yeah, like kwa kweli unamuinvitia kuwe.
And whatever you had been doing wouldn't matter anymore.
Na vile vyote unaweza kuwa uko na juu havitakuwa tena na faida kabisa.
That special guest would get all of your attention.
Ule mgeni atakuwa na intention yote.
Think about how you would provide hospitality and a welcome to them.
Waza jinsi unaweza kupokelea ule mgeni wa kuja kwako. Unaweza kupokelea namna gani? Waza.
And after he or she left, you would call up your neighbors and your friends and you would tell them all about who had come.
Na wakati anaondoka, wewe utaita wa rafiki, majirani kuwaelezea ule mgeni ulipokelea.
You would tell a story for years to come about your guest that was honored and special and you were so glad to have.
Utawahadithia hadithi ya kuhusu mgeni mwenye alikuwa kwako.
People would get tired of hearing the story.
Watu watachoka kusikia hadithi.
Now I want you to imagine if Jesus came and he knocked on the door of your home.
Lakini uwaze kama ni Yesu Kristo alikuja kwenye mlango na kukokoa.
Jesus wouldn't just be the greatest human that ever lived knocking on that door.
Yesu naye anaweza kuwa sawa mtu mwenye kuja na anakokoa kwenye mlango.
But he would also be the God who created you.
Lakini anaweza kuwa Mungu mwenye kukuumba.
The God who created the entire universe.
Mungu mwenye aliumba mbingu yote.
Knocking on your door and asking you to open it.
Anakokoa mlango na kuonyesha fungua mlango.
God on earth at your door. God on earth at your door.
Mungu mwenye kuishi hapa chini ya jua iko.
In today's scripture we're going to read about a man walking on water.
Na leo scripture yetu tutazungumza juu ya mtu mwenye alitembea kwenye maji.
Approaching the people in the boat.
Lakini akakuwa mwenye kufika kwenye watu walikuwa ndani ya boat.
And when he arrives at their boat.
Wakati anafika kwenye boat ilikuwa
Jesus calms the winds.
Mungu anastope majira wala pepo.
And he confirms that he is the son of God.
Na yeye akajitambua kwamba ni mwana wa Mungu.
Would someone be willing to read and not in English from the book of Matthew?
Kwa mtu mwenyewe anaweza kutusomea mkitabu cha Matiye.
The 14th chapter.
14e chapitre.
Verses 22
through verse 20 mpaka 36. Matayo 14 22 mpaka 36.
Prosper's raising his hand.
Prosper nyanyua mkono wake. Matthieu 14 vende jusqu'à 36. Matthieu 14 vende jusqu'à 36.
14 vende à 36.
Yeah. French? Is that what we're doing?
I have Swahili.
Or Swahili? That would work. Yeah. 14 vende.
Tunasoma. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Naye kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa mguu juu ya maji. Ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama akipiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genezareti. Amen.
Kuna mtu mwingine anaweza kusoma mu Kiingereza wala ni asome?
Matthew 14, starting with verse 22. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, he said. Why did you doubt? And when they climbed in the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched it were healed. Praise be to God.
Amen.
Did you want me to use a different microphone? Yeah. Do you want me to use a different one?
It's working?
Okay. In the presence of Jesus, the humanly impossible becomes possible. Because nothing is impossible. And Jesus, spiritual and the natural, they become one.
Yesu mwenye kiroho na mwenye kimwili anakuwa moja.
Jesus appears as a ghost, yet he is in flesh.
Yesu anatambulika kuwa kama nyama, lakini alikuwa mwenye mwili.
Jesus is both divine and human.
Ye alikuwa mvitu viwili vya kuachana.
And we can place our faith in Jesus.
Tunaweza tia imani yetu mwa Yesu Kristo.
We can believe that he's going to save us from those deep waters.
Tunaweza kuaminia kwamba atatuokoa.
He's going to save us from the blustering wind.
Anaweza kutuokoa kwenye mawingu.
And he's going to save us from our own doubts.
Anaweza kutuokoa kwenye mashaka yetu.
We can be like Peter in this story and say, "Lord, tell me to come to you on the water."
Tunaweza kuwa sawa vile Petro ndani ya maji akamlilia Yesu, "Kuja uniokoe."
And then trusting that God will walk to us and walk by us as we step out in faith.
Kuaminia kwamba Yesu anaweza akakuokoa kupitia imani na kutoa mkitu cha kuachana chana.
See, we take those steps of faith. Jesus is right there with us and he will catch us if we start to doubt.
Kama tuna imani, Yesu anaweza akatushika na anaweza akafanya vitu vikubwa kama tunamwaminia.
He may let us sink a little bit, but he's not going to let us.
Anaweza akatuacha tuzame kidogo, lakini hata tuachilia kamwe.
And see, in Jesus we're healed.
Kupitia Yesu tumepona.
When Jesus walked on this earth in the flesh,
wakati Yesu alikuja ndani ya dunia kama mwili,
every day people would touch him and be healed.
Kila siku alikuwa anagusa watu na watu walikuwa na pona.
Jesus ministry was a ministry of wholeness.
Asema ministry ya Yesu Kristo ilikuwa yenye haki.
Everyone searching for the perfect doctor.
Kila mtu anaendaka kutafuta daktari mwenye kustahili.
And it's good for us to seek medical assistance.
Na ni kweli ni lazima kutafuta vitu kama vya yenyewe ya kututunza navyo.
But it is not good for us to trust the doctor over God.
Lakini sio mzuri kutia imani yetu kwa daktari.
God gave doctors their abilities.
Mungu alipatia wa daktari capacity.
But ultimately God heals us.
Kwa kusema yeye ndio mwenye anaponya.
See, Jesus wasn't just another disciple. He wasn't a disciple.
Yesu hakukuwa mtume.
He wasn't just another believer in God.
Hakukuwa mwenye mwaminifu mwingine.
He wasn't just the most faithful believer ever.
Hakukuwa mwenye imani sawa vile wengine.
Jesus is the one in whom we place our trust.
Yesu ni mtu mwenye tunatia tegemeo letu kwake.
God on earth.
Mungu ndani ya hapa chini ya jua.
God in human flesh.
Mungu ndani ya mtu yeyote.
Jesus, the Son of our Almighty God.
Asema Yesu mwana wa Mungu.
When the New Testament talks about Jesus as the Son of God.
Wakati agano la kale inaongea kuhusu Yesu.
It doesn't mean the same thing as you and I being children of God.
Haihusu bila wewe na mimi kuhusu kuwa watoto wa Mungu.
See, when we place our faith in Christ, we become adopted.
Wakati tunatia imani yetu kwa Yesu, tunakuwa.
And we are spiritual, but we're not spiritual in the same way Jesus was.
Hatuna spiritual sawa vile Yesu alikuwa.
Jesus originated within God and comes from God.
Yeye aliorigine kwa Mungu na alikuwa sawa vile Mungu.
And we know this because Jesus claimed it.
Tunajua vile Yesu alikuwa anakuitambulisha.
The disciple Philip, he went up to Jesus and he said, "Reveal God the Father to us."
Aseme wa mitume walienda kwenye Yesu, aseme tunaona Mungu bonekane sasa ndani yako.
And Jesus looked at Philip and said, "Don't you know me, Philip?"
Na Yesu akaangalia Philip akamwelezea kwamba aunijue.
Even after I've been walking with you for so
long. Hata kama nilikuwa natembea na wewe kwa muda mrefu amunitambue.
Anyone who has seen me has seen the Father.
Kila mtu ananiona anamuona Mungu.
When the Jewish community gathered at the temple.
Wakati wa Jews walikuwa kwenye ibada kama hii.
And they asked Jesus if he was the Messiah.
Walikuwa wanamuuliza Yesu kama yeye ni Mesia.
Jesus said, "I and the Father are one."
Na Yesu akasema mimi na Baba tuko kitu moja.
And another time Jesus explained, "Before Abraham was born, I am."
Na ingine wakati Yesu alikuwa na explique.
Oh, that was a dangerous thing for him to say. People wanted to stone him.
Ilikuwa ni kitu kibaya sana. Watu walikuwa wanapenda kumpiga mawe.
It's a bold claim.
Ilikuwa ni kitu kienye kusema.
And yet it's a claim that we make.
Bila vitu tunapenda kusema vyenye vina vya kweli.
What?
Ni nini?
See, many of ourselves on a regular basis, we put ourselves in the place of God.
Wengine wanakuwa wanajitia mfasi sawa vile fasi ya Mungu.
We try to fix our own problems without consulting God first.
Tunapendaka kuishi maprobleme yetu bila kwenda mbele kwa Mungu.
We try to sound better and look better than we
Tunapendaka
are.
Tusikilike mzuri.
We try to save ourselves by doing good works.
Tunapendaka kujiokoa kufaa vitu vizuri.
Not admitting that we can't be good enough without God's help.
Hatuwezi kuwa watu wazuri bila Yesu.
See, our sin problem is that we put ourselves on God's throne in our lives.
Tunaona matatizo fulani lakini kama unatia imani yako kwa Yesu.
We put ourselves where God should be.
Sie tunajitiaka juu ya tukue.
We're the drivers in the car rather than the passengers.
Kama vile mtu yuko anatembeza gari ana watu ndani.
Which is where we should be.
Na kule ndio vile tunaweza kuwa.
We're the cooks in our kitchen instead of being the assistant.
Sasa vile mwenyewe iko napiga ndani ya mafiga anakuwa mwenye kusaidia.
Which is where we should be.
Na ndio kule tunaweza kuwa.
We are the master rather than the servant.
Sie tuko ba master. Ba serviteur.
But we really should be the servant.
Tunapaswa kuwa wa serviteur.
We are our own boss rather than being a good worker.
Tu uko na kuwa kwenye kitu fulani bila kuwa watu wazuri.
When we really should be the good worker.
Wakati tunapaswa kuwa watumishi wazuri.
Now as I share this, I am guilty.
Wakati niko nasema hivi, mimi nasema niko wrong.
Because I try to be perfect by my own strength.
Juu nilikuwa nafikiria sema mimi niko mtakatifu mwenye kujieneza.
I try to save people instead of letting God save them.
Nilipendaka kuokoa watu bila kuacha Yesu wala Mungu awaokoe.
I put myself in the place of God instead of pointing people to God.
Yeye akajitia mfasi ya Mungu bila kutia watu kwa fasi ya Mungu bila kutia Mungu kwa ile tatizo.
That's why I constantly have to be reminded to let go and let God be in charge.
Ndio kwa maana kila mara anasema Yesu akuwe responsible.
That means to release people.
Inamaanisha kuokoa watu.
Purposes.
Kwa ile mahitaji yote.
Situations and circumstances.
Mumastasio yenye
kitikia
kwa Mungu.
To allow God to do what only God can do.
Kuitikia Mungu afanye kenye anahitajika kufanya.
You see, I'm not God and you're not God even though we foolishly.
Yeye hana Mungu, hauna Mungu.
We foolishly put ourselves in his place.
Sasa moja tunajitambua kwenye kuwa wa Mungu.
We need to stop trying to be in control.
Tunapaswa kabisa kuacha kuwa mkontrole ya kitu fulani.
Stop needing to know everything.
Kupaswa kustope kufanya wala kujua kitu fulani.
And stop trying to do it with our own strength.
Lakini tutumikishe nguvu yetu yote.
Stop worrying.
Tuache kuhuzunika.
Just trust the Son of God in your life.
Lakini tunapaswa kutia imani yetu kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu.
Jesus said I have come to bring you life and life in the fullest.
Yesu alisema nakuja kuleta uzima, uzima wenye tele.
But the thief comes only to steal, kill and destroy.
Lakini mwizi anakuja juu ya kuiba na kubomoa.
Anybody know what's 5 Sundays from today? Easter. Easter, yes. And on Easter we're going to be celebrating the resurrection.
Ku Easter tuko naenda celebrate resurrection ya Yesu.
And in the resurrection Jesus declares his identity as the Son of God.
Na kila resurrection Yesu yuko natambulisha identity yake kwa Mungu.
Easter is also a time we look forward to the end of the age.
Easter inakuwa tena inakuwa mwisho ya miaka.
When the Son of Man is revealed in his great glory.
Wakati mwana wa Mungu anaonekana kwa ukubwa wake.
Jesus used this title Son of Man more than 80 times when he was talking about himself.
Yesu alikuwa anajitambulisha kwa sa mwana wa Mungu masasa witi vile.
And the Son of Man comes to the prophecy of Daniel.
Na mwana wa Mungu ana mwana wa Mungu mwenye alikuwa na prophecy sa vile Daudi.
Daniel prophesied.
Amen, Daniel.
That the Son of Man would come in clouds.
And Daniel alitabiria kuja kwa Yesu.
He's the Ancient of Days.
Kwa wakati mrefu sana.
And the prophecies read, he was given authority, glory and sovereign power.
Na prophecy nasema alikuwa mwenye kupewa nani? Alikuwa mwenye kupewa nguvu na utukufu.
All nations and peoples of every language will worship him.
Manasio zote yenye kuachana walikuwa wanamuabudu.
His dominion is an everlasting dominion.
Dominion yake ilikuwa ni yenye tele.
It will not pass away.
Haingepita.
And his kingdom is one that will never be destroyed.
Yeye hangekuwa mwenye kuharibika.
Praise God. But in the book of Revelation,
lakini mkitabu kia ufunuo,
Jesus speaks to the lukewarm church of Laodicea.
Yesu iko na ongea kwa hii au watu wa kuachana.
They weren't hot or cold, they weren't excited or not.
Kama walikuwa wenye kufurahi wala hapana.
And Jesus said, "Here I am, I stand at the door."
Na Yesu akasema, "Hapa njoo niko na simama kwenye mlango."
If anyone hears my voice and opens the door.
Kama utasikia sauti yangu na ufungue mlango.
I will come in and eat with that person.
Mimi nitakuja na nitatumia chakula na wewe.
Jesus, the Son of God.
Yesu mwana wa Mungu.
The Son of Man.
Yesu mwana wa Mungu.
God on earth.
Mungu mwenyewe hapa chini ya jua.
The victorious one.
Mwenye ushindi.
Welcome Peter to walk out on water.
Mwenye alimpatia nguvu Petro kutoka kwenye maji.
The one who let the sick touch his clothes and be healed.
Mwenye kugusa hata manguo za mtu fulani na wanapokea ponyaji.
This Jesus is standing at your door and knocking.
Kama huyu Yesu anakuja kwenye mlango yako na kukokoa.
He's knocking on the door to your home.
Iko na kukokoa kwenye mlango.
To your mind.
Kwenye akili yako.
To your workplace.
Kwenye nafasi yenyewe unatumikia na kwenye roho yako.
Will you let him in?
Esko utamwacha aingie?
And will you let him be master of your life?
Esko utaacha kwenjo mtu mkubwa wa maisha yako?
Allowing him into his rightful place and you be the servant.
Asema umwacha aingie ndani ya moyo yako na utakuwa mtumishi wake.
Will you worship him?
Na utamwabudu.
Amen.
Amen.